Mena ito mota msanya Nembo ya mta Nikona wanangu wa mta Tunaileta ikwenu, let's go
Jano Boka, in the next day.
I'm tryna get busy, but nigga I'm greedy Load up, made for Ming to city Nikona machizi, nikona barizi Sia tu sizi, sia tu lizi Yakuna cha easy, oh, labda we invisible Kwa dibu bitch kwa flow, that's my only principle Nembo ya mta, weh I spit it effects, cause kitani and never relax Modo ni tak, ache nufate Wana unapenda sababu kifanya unajua ni so, yeah Babies napenda sababu unajua mini mkali wa show, yeah We came a long way, si chukule po mze Kona na vimba na gari, sita bari mi boro ni pote Mesho so one way, that's my upote Nembo ya mta, mini kono sa ni nigo si so gay
Rule number one, hakuna ku give up Hatiki wa shida, kwetu kawaida Rule number two, hustle kilomita Tuchukuli barida, pesa ndo inatija
Bero nembo pta, bero nembo pta Nikipika pale wa shamata Mana mini star, mela shukma tu Giratata, giratata Mela shukma tu mini matata Shalipotata, bero nembo pta
I'm living my life na susku copy Love see you goody la susku fossi Nani kasimeti susku wa bossi, susku wa fossi Watch wa lusty from the street With my girls, where we came up A to Z At Tusku CZ, Situki Waka Huwa tunaskiza place to Z I'm high at you Mtoto niko na unyama mwingi Then I do do Kwenye flow na voice Ni mkali sifanyi madudu I'm feeling me Wache wa ongi madudu Lakini gutu Nimbu ya mtani mimi na wapatano Niko kazini, speed sabini Washikaji wote mtani piwana na mini Cause mini, mtu kazi kama ndonga Ule people shows is a jidonga Kasirudi nyuma mina songa Kana niti diversi ilonga
Rule number one, hakuna ku give up Hatiki wa shida, kwetu kawaida Rule number two, hustle kilomita Tuchukuli barida, pesa ndo inatija
Bero nembo pta, bero nembo pta Nikipika pale wa shamata Mana mini star, mela shukma tu Giratata, giratata Mela shukma tu mini matata Shalipotata, bero nembo pta
Baro nipo single sina DMA 9 Swana mingo na wachapa ndonga nipo kwenye ulingo Nembo kama nembo mina piga mzigo
Do it all for the streets
Do it wanataka niwe on my knees Niwe hata cheese goddamn nigga please
Mwaga madini flow zangu ni rare Taka ukini DC me I never cared Tibato na me what would you dare La mina wanangu ni love to go air Nenda kaulize popote kumplanu tambiwa minoma cause I never play Nacho kifonye na tarwe na kiona na kuja mwanangu you get out the way Wait niko na gang wait We get a swag wait Pop champagne wait National bank, wait Nembo ya mta, hindi bala Sanya Motown, wait Letu nanga, look at my shine Yani kista, wait
Rule number one, hakuna ku give up Hatiki wa shida, kwetu kawaida Rule number two, hustle kilomita Tuchukuli barida, pesa ndo inatija
Bero nembo pta, bero nembo pta Nikipika pale wa shamata Mana mini star, mela shukma tu Giratata, giratata Mela shukma tu
Na mi se kibao Ha ha